de kusomero lya government ya St Andrews Kalongo Church of Uganda Primary School mu chale che Kalongo mu gombolola ye Kalongo mu district ye Kalongo banyivu byansoso nyo eri government ya Uganda je bagamit tekoze chimalo okulabanga eyamba abayizi kusomero yabwe nga kumpi abayizi bali kubunkenke nga nekizimbe mwe basomera kituuse okuba kuba n'okubagwira olw'embeera essomero lino gye ririmu abamu ku bazadde abogeddeko ne Metro Pharma ku mbeera y'essomero amaloboozi gaabwe geegano
tebatufiirako ddala ndowooza embeera olabye ku baana wali ne bwebefaanana essomero lino lyakagwa ebigo bingi bwe lisitukoze embeera y'ebizimbe nga bw'ogiraba yeyeetaaga gavumenti okukwatamu neeyambako kati kikyo gavumenti kye yatuwa ne kino kiyiseeko ne kino kiraba singa okitunuulidde eri kifaanana omwana w'omuntu okubeera omumu nfuufu eyo bikadde byetaaga okufuna saaviisi kati kino embuyaga bweyakedde ne kikwiramu abaana linajja n'alambula bwe kyabadde oyinza okuga nti baazimba bubi kikadde miti gyonna givunze baziziikirya buziziikirize wano obuvaati busatu gaago kati ne gavumenti tefaayo kiyambako okuddaabiriza essomero n'abasomesa okuba nti mwebali abaana basome bulungi guli abaana bonna bali mu masomero agasasula lwa mbeera nti bali bagezaako mwebali abaana basoma bangi
lino essomero libaleetaga kugamba kuddaabiriza kuzimbawo essomero ddala kuba essomero lino likaddiye embuyaga egyebiza okuba abaana kiwanjagire kugamba ezimbe ebizimbe essomero lino erizimbe
abamu kubasomesa ku ssomero lino okuli Ronald Serunjoji ng'asomesa bya ddiini ku ssomero lino erya St Andrews Kalongo Church of Uganda Primary School agambye nti ng'abasomesa nabo bambi bakolera mu kweraliikirira n'okutya kubanga embeera y'essomero lino yabamalako dda emirembe
essomero lino libadde nga litambula bulungi naye ekizibu kye tulina ebizimbe byaffe ebyetaagisa okuddaabiriza lisobole okubeera nga lidda ku mutindo ogulaga nti essomero lya gavumenti naye bwe libeera nga liddaabiriziddwa liba lisobola okudda obulungi ku mutindo ekyamazima tulinawo ebizimbe lumu esatu nungi tulinawo ebizimbe bibiri ekyamazima byetaagisa okuddaabiriza kubanga byongera okulaga ekifaananyi ate ekibi ku ssomero
Vincent Katabalwa ssentebe w'eggombolola eno ye Kalungu akakasizza nga bwe bafunye okwemulugunya kw'abasomesa n'abazadde ku ssomero lino era ng'ono akakasizza nti bategeezezza dda abakulu b'ekikwatako abatwala ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe ng'agambye nti essomero lino lyatandika omwaka gwa 1997 wabula nga okuva omwaka ogwo teriddaabirizibwangako wadde okukyusa ebbaati ekintu ekifudde essomero lino ekyenyinyalwa mu kiseera kino.